Young Legendary.
It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Baby, smile for me. Smile for me. You are one of many pamaso. Mazo. Nakuwaza wewe 24 hours. Azo. Una nilichokosea, nilishakuomba msamaha. Ila unapotezea na kunitonesha donda. Asali nilotengeneza, nilotengeneza imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza bado wanyamini. We dada, we dada, we dada.
Shesi kupak solo.
Shazogo Udoli niweka kiporo. Umeshuti risasi moyo. Mashetani mina mashetani. Nikikukoza wena bando mashetani. Go mishopadi, go mishopadi. Na midomo yako kama inasuka. Asali nilotengeneza, nilotengeneza imekuwa shubiri. Kila nikipembeleza, pembeleza bado wanyamini. We dada, we dada, we dada.
Siwezi kubak solo. Siwezi kubak singo. Siwezi kubak solo. Siwezi kubak singo.
The mix.
Better sound.